Igitabo cya Ezira igice cya kane. Abanzi bashaka kubabuza. Bukeye abanzi b'Abayuda n'ab'Abenyamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli urusengero, baherako begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya basekuruza, baramubwira bati: "Nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami wa Ashuri watuzamuye akatuzana hano." Ariko Zerubabeli na Yeshua n'abandi batware b'amazu ya basekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati: "Ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperisiya yadutegetse." Maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege mwiyubaka, barabarushya, bagurira bo guhimba inama zo kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye. Biba bityo igihe Kuro umwami w'Ubuperisiya yamaze ku ngoma, bageza ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperisi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi akijya kwima, barandika barega abaturage b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Ku ngoma ya Aritazeruzi, Bishiramu na Mitiredati na Taberi na bagenzi babo bandi bandikiye Aritazeruzi umwami w'Ubuperisi. Urwo rwandiko rwanditswe mu nyuguti z'Abasiriya no mu rurimi rwabo. Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi bandikira umwami Aritazeruzi urwandiko barega b'i Yerusalemu bati: "Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo bandi b'Abadinayi n'Abafarisataki n'Abataruperi n'Abafarisiti n'Abareki n'Abanyababuloni n'Abashushanyi n'Abadehayi n'Abanyeramu n'ayandi mahanga yose umutware mukuru w'icyubahiro Osinapari yambukije akabatuza mu mudugudu w'i Samariya no mu kindi gihugu cyo hakurya y'uruzi n'ibindi nk'ibyo." Abanzi bandikira umwami babarega. Aya magambo niyo yakurikije ayo mu rwandiko boherereje umwami Aritazeruzi bati: "Twebwe abagaragu bawe bo hakurya y'uruzi n'ibindi, nyagasani umenye yuko b'Abayuda bavuye ahuri bakaza bakadusanga i Yerusalemu, ubu ngubu barubaka umudugudu mubi w'igomero, kandi dore bujuje inkike, bamaze gusana urufatiro. None nyagasani umenye yuko uwo mudugudu niwubakwa, inkike zawo zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro, nuko iherezo ryabyo abami bazatubirwa. None rero kuko dutunzwe n'ibwami, ntitube twabona umwami asuzugurwa. Nicyo cyatumye dutuma ku mwami tukabimumenyesha, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutse ibyabaye ku ngoma za basogokuruza. Nuko uzabisanga muri icyo gitabo cyo kwibutsa, umenye yuko uwo mudugudu ari umudugudu ujya ugoma, ugatubya abami n'ibihugu byabo, ukabibagandishiriza mu bihe bya kera, ndetse nicyo cyatumye uwo mudugudu usenywa. Turaburira umwami yuko uwo mudugudu niwubakwa, inkike zawo zikuzura, nta mugabane uzagira hakurya y'uruzi." Umwami ategeka ko baba baretse kubaka. Maze umwami yoherereza Rehumu umutware w'intebe na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo bandi babaga i Samariya no mu bindi bihugu byo hakurya y'uruzi urwandiko, arabasubiza ati: "Amahoro n'ibindi. Urwandiko mwatwoherereje barudusomeye imbere neza. Ntegeka yuko bashaka kandi basanga uwo mudugudu mu bihe bya kera waragomeraga abami koko. Ubugome n'ubugande byabonekaga muri wo, kandi ngo habagamo abami bakomeye cyane bategekaga i Yerusalemu n'igihugu cyose cyo hakurya y'uruzi, kandi ngo bahabwaga umusoro n'ihoro n'ikoro. Nuko rero nimushyireho itegeko kugira ngo abo bagabo barekeraho, uwo mudugudu we kubakwa kugeza aho ubwanjye nzabitegekera. Kandi mwirinde mwe gutenguha muri ibyo, kugira ngo ikibi kidakura abami bagatubirwa." Nuko bamaze gusomera urwandiko rw'umwami Aritazeruzi imbere ya Rehumu na Shimushayi umwanditsi na bagenzi babo, baherako bahaguruka vuba bagiye Yerusalemu aho Abayuda bari bari, bababuza kubaka ku maboko no ku gahato. Nuko umurimo w'inzu y'Imana iri Yerusalemu bawurekeraho kugeza mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperisi.